the boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakuto, to, to. Nakuto akwenu je kwangu. Nina amu ya kuto, to, to. Kuto mahari uwe wangu. Sema unakuja sangapi ya makwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Wauni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye mwenye kukosa,
akose.
E kukugani,
mweupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
Kukosa,
akose,
akuku gani. Leo nataka kukuto,
sito, sito auti.
Nina hamu ya kuto,
sito,
kutoka na wewe. Iandaye leo na kuto,
sito, sito auti.
Nina hamu ya kuto,
sito, kutoka na wewe.
Yebo.
All the boys they gonna talk about me. Nabafu no talk for me. The boys want my number. They heard I'm the number one salty honey.
Leona taka kukuto,
to, to, to,
nina hamu ya kuto.